Tu an te kare area i te keo keo ngā o tarapo nui a kawhea, ka titiro iho ia ki titi aho kura, ki te wāhi ko tau whare papau mai. I titia e tō tūpai toko toko i mau ai te mauri o te manu, haruru ana te maungara, hui! Rere ana te kārearea, ka titiro whakatau iho ia ki ngā awa waikare waitaha, hanaura e āhu mai nei i te mātāpuna kei maunga haruru e. Puta atu ana te wai o waikare i te puta āhene tonga ki o moko pātoto ki te ata pātoto ki te pō. Ka rere whaka te tonga ki te iho ana i a wai o hinganga tahuri atu rā ki te rāwhiti ki te ngarue he tipua he tanifa. Tahuri mai ana ki ngā roto te pōhue o pauahi he wāhi tapu he roto tuna o rākai wai ko piro ko ngā kanohi o tūtira e. Tūtira he pātaka kai, oranga ngākau, oranga tangata. Kotahi atu ia ki ngā tai o moi yangi yangi arapawa nui wai pātiki puna kērua tāngoio tangitū he tohora he kaiti aki e. Ki te iho i ngā toka o moko urukaraka, whakapau ngai o iti whakatapatu, ko tuku hene pari makoro te ahu āruhe pānia e. Tau atu ana ia ki pūnanga te wā, te whakairinga o te kupu, te whakapiringa o te tangata, o marangatu he tau ākuru mō kihi te uruku ngai. Tauwira e. Hoki atu ana te kārearea e hia ke ngā pākua kitea. Ko tō rātou pākai ngā reke reke manga hararu ki tangi tū keta keterau ki waikare. Ka katia maunga hararu ka tuwhera a tangi tū. Ka katia tangi tū ka tuwhera a maunga hararu e.